Behind the scenes za hii podcast kurekodiwa ni mimi kutembea kwa mvua for more than 15 minutes.
Mm.
Sababu siku anataka kukosea mvua.
Mm.
Nichelewe.
Mm. Na hii ni repeat imagine.
Na hii ni repeat. Si ati Mugo wana vitu za kufanya zenye zinge occupy sai.
True.
Si ati mimi, okay, sina kufanya.
Bro, this is 2 hours.
This is 2 hours.
Imagine.
Tuendele.
Bro, watakato part 1, part 2, part 3.
Watati. Tuendele mwata tuseme part 3 in a week.
Actually, nilikuwa nasikia. Mi kitu na heshimu. Ni mafans tu wa Kenyan Diaries. Kuna kitu msera niambia na nitakubali.
Nilitoa. Anasikiza.
Yes. So nilisikia nini Aleken ilikuwa 1 hour 40 minutes. Kuna watu wawili watatu niliwauliza, would you like kusikiza podcast yote ama unaweza penda part 1, part 2, part 3? Wanaambia unaweza penda part 1, part 2. Wewe unaweza penda gani?
Which is what I'm going to say is not on a fan perspective,
uh-huh.
Ni on a business perspective.
Uh-huh.
Podcast ni streams.
Mm-hmm.
Ndio.
Mm.
So like ikikuwa 2 hours 30 minutes,
mm-hmm,
kuna chance ya ku divide into 150 where,
yeah,
50,
yeah,
50 three parts zenye 50 minutes.
Hizo
ni 3 episodes.
Yeah.
Tunaweza amua we dedicate in the same week.
Yes. Kama iko nini?
Kama iko nini?
Mm.
Unaweza mu dedicate into badala ya ku limit the content that you cut down on what you are saying during the show.
Mm.
Unaweza mu upe fans yote basi.
Yes.
But in parts.
In parts.
Na kitu yenye u keep my fans on edge is suspense.
Yeah, I get you.
I just want to know what happened after the end of episode 1.
Oh, yeah.
So I have to go to episode 2 to find out.
If you go to episode 2, I know you are lying.
By the time I finish episode 2, I have already gotten the suspense for episode 3.
Yeah.
So I have no other fucking choice.
I have to go to episode 3.
Ni kama acha ni kupe example ya Power Book 2.
Mi wana just watch your Power Book 2.
Sae ni watch Power Book 2.
Nimekuwa nikiona una rant Twitter.
Buda bana Power Book 2 wanaturilizia 1 episode per week.
Siyo ndo series of
inabidi bana wana, ninangoje 7 days.
Unataka kama soap opera za Citizen.
Kila siku 30 minutes wananikaanja. Kila siku 30 minutes wananipea.
Wow.
So like, hata kama ni 2 hours, although someone has to concentrate for 2 hours 30 minutes, and has to concentrate for 50 every day.
Yeah, I get you. So it's the part. Part ndo imeshinda. So hata hii kiwa 2 hours, itakuwa part 1, part 2.
Hata unaweza wandalia in a week. Leo una upload part 1.
Actually itasaidia content yangu, so
in the end wewe ndo itasaidia sababu, yeah, the most streams
bado inasaidia mafans. So nashukuru mimi, ushukuru feedback. By the way guys, ukiwa feel kuniambia kitu usiwe ilegea mimi kama Spotify at least shukrani kwa Spotify wanakuanga make up place ya Q&A. So whatever you feel about the episode,
they just ask.
Yeah, you just mention kenye una feel, say. Tunaona. Shout out kwanza to St. Jaba. Jaba ni mtu mtru sana. Jaba ni mtu mtru.
St. Jaba na tunakuanga na yeye pale Twitter.
Jaba ni mtru. Jaba anakuanga ule msewa. Kila content.
Anasikiza na anakupea feedback.
Bas. So, Jaba aliniambia story ya feedback. You comment. So, sisemangi but...
Actually, I think hata St. Jaba ame comment kwa blog post zangu kadha.
Yes.
Na ukiona mtu mwenye ana take time ku reply kwa blog post.
Imagine. Yani, shout out. Na wale wote, siwezi wataja nyi wote. Kuna mtu mwingine ameniambia wiki nikosa kumention ataniambia ni Val. Mix lemonade.
Continue
mixing them.
Hey Val.
Hey,
Val. Tumetupana na Val by the way.
Alai.
Ni kama nda mtafute.
Mtafute. Shukran sana kwa yo. Kwa kila fan, kwa kenye mnafanya tu. Nashukuru. Tunashukuru.
Usanii, kitu ngumu kwa usanii ni kutafuta audience.
That's actually hiyo ndio inakuanga part ngumu.
Na check like kwa podcast yangu actually sina audience. Sina audience per se. But the 15 people wenye wana view na wana interact, wananiambia eh hey, part fulani ilifanya hivi. Eh hey, mimi nashukuru. The fact that niko na 15 people wenye wako na
wanakuambia
wana take the time kuniambia ah part fulani haikufanya hivi, part fulani haikufanya hivi. Naweza kataa ku correct lakini the fact that uliniambia
I appreciate.
Ina mean so much.
So much. Actually acha nikwambie mimi na ku appreciate ka wewe. Among the ni za kwanza wewe ulikuwa unaniambia vitu mob na nafungua WhatsApp napata 30 messages na shanga above niko unanikatia kwani have you become gay bana.
Zii unacheki like nikisikiza but nangali podcast nikikusikiza in real time na respond to each part na sikia.
Yes.
So mean iske something na kutext.
That's niske, what I wanted.
So like in 30 minutes in podcast ya 1 hour naweza sikia 60 things I want to say.
Yes.
Mimi nitakwambia.
Na mimi nashukuru sana. Mimi na feel hata nimegrow sana. By the time nafika hii double digits, nimegrow kutoka hiyo wakati ya episode 1 mpaka saa hii. Na kitu imenisaidia ku grow ni critiquing.
Feedback and critique.
Yeah. Like, life of I kubali kuwa fair ati kile unafanya ati ndo tunafaa kukubali.
Kuna verse ya Biblia inasema, sijui kama ni Ecclesiastes. Ecclesiastes ina sounding madusi juu naweza sema Ecclesiasticos kama mchezo. Ecclesiastes wanasema only a fool.
Sijui
kama iko in the gospel but only a fool does not accept criticism.
Yeah. That should be a slogan in your podcast.
Asha nipe idea.
Only a fool.
Kesho mtaona pale nime update bio.
Yeah, man.
Only a fool
does not accept criticism.
Only a fool.
Yeah, that's true.
Sababu si msee huwezi jua kila kitu.
Ah, ukweli.
Sasa utajuaje kila kitu?
Wewe ni Mungu kwani?
Wewe si Mungu.
Bas.
Kuna vitu mingi zenye nafanya na aziko right ama aziko a bit left. So, ukiniambia, uniambia, hey, by the way, hapa, hii ni my area of expertise na nacheki kuna place fulani unafanya hivi na hivi, inafai kwa hivi na hivi. Nitakuwa mjinga sana
kusipotake
your expert advice.
True. I agree.
But nitakuwa a better person nikitake your advice na ni streamline my content ama ni perfect the place where umeniambia. So, like, in the end, after kusikiza 50 criticisms, nitakuwa nime perfect my content yenye ina fit 50 people. Na 50 people wako na 250 people wenye wana think like them.
Yeah.
So in the end ni it's just a good thing. So sijui na comment kazi yenye mazee unafanya. Wewe Kenyan Diaries ndio ilifanya nifungue the critic.
Walai bilai. Yani nimeanza kuzaa vitu na hata zina
pesa. Unaanza kutupea motivation.
Lakini kali.
Kenyan Diaries. Mimi ni ardent fan. Mimi ni ardent fan mbaya sana. Wewe unaweza jua.
Mimi najua.
Nikisikiza episode nisikie kuna kitu yenye fulani ya inibambi. Ama kuna kitu yenye inanibamba sana. Nakwambia. Whatever you choose to do with that information is up to you. But mimi kama fan nime so mtupeange reviews maze.
Yeah, maze. Mimi nashukuru ngi reviews. Ndio ma ni poa. Yaani Kenyan Diaries is grow na mimi pekee.
True.
Sio by the time mimi ile vision naonanga kwa akili naonanga. By the time nataka niseme imefika. Bro nitakuwa na team.
Nitakuwa na fucking.
Siwezi fanya hizo vitu zote.
Acha nikupe example ya yenye nimetumia before. Ya jamaa anaitwa Mkuru.
Mkuru.
Mkuru kitu yeye ufanya kuketi mbele ya kamera.
Yes.
Yes, huyo jamani creative as hell. But kama ni directing anajua spikes, anajua kazi yake.
Akona Salimo.
Kama ni sound anajua Salimo.
Hii
ni kazi ya Salimo.
Yes.
Yes, ninajua something about it, but kuna mtu mwenye anajua
better kuniliko.
Na me accept that. Kama si script naandika. Kuna mdu mwenye anajua hii shit kuniliko.
Bro, we kuzaliwa na watu wengine inakuonyesha tu si ati we ulifaa kujua kila kitu.
True.
Like unajua lions hunt in packs.
Ala, umeingia na atijio kidogo.
Nimekuwa motivation. Like point yangu ni ati lion moja haezi hunt elephant.
True, haiwezi.
Haiwezi, inahitaji pack.
Yeah.
So, mkiwa pack mna hunt a bigger animal. Mkiwa a team mna hunt more people because content inakuwa more inakuwa safi.
Na inakuwa better.
Inakuwa better kuliko venye ungefanya ukiwa solo.
Mm.
And the same too, yani ni kukubali yo critic.
Ni kukubali. Unakubali tu criticism.
Mm.
Kuna mse anakuambia kitu huku unadhani.
Yeah.
Kuna perspective ya wase enye ni different sana.
Mm.
Naamini hiyo ndo kitu inakula upcoming artist.
Mm.
Mimi nikiwa mmoja wao.
Mm.
Atu accept kukolabo na other people.
Mm.
Wenye wana do the same shit as us.
But
always tuna view as competition.
Oh, yeah. If you leta hivyo, yeah. Yes.
Sijui, kuna so much money in the creative industry that mungo wewe uwezi maliza.
Siwezi, bro.
The Sandwich Podcast, wamepata to nini? Wamepata to deal.
Yeah.
Wamepata, wamepenya. Kina Gibbs wamepenya.
Vibaya.
Gibbs actually Tonio Gibbs ameingia
Homeboys. Na wasikizanga pop asubuhi na kina Jimani. Pop
na kina Jimani.
Yeye
ameingia, yeye ashaingia corporate.
Yeah.
Si ndio?
Mm.
So like
John Melly ana collab na kina Johnny Walker nini? Yaani wale wase wameanza ku make it out of podcast.
Out bro. Of pod kuna vitu kuna pesa mingi sana yenye hatuwezi maliza.
Hatuwezi.
Someone tusisaidiane.
Tufike
hiyo level bana. Mm. Hata kila mtu akikula mita yake 5 sasa.
Kula.
Wewe kula.
Yeah,
kwa nini ukule mita 30 peke yako?
Like hata kuna kitu gana alisema. Kwani utakuwa mchoyo aje utai kuona mabro wako wakisucceed. Like si nikiona we atinaenda place, tunaenda place, alisema, nikienda place, unasema, nitalipa. Nilikuwa, mindo nilikuwa nilipe, but unasema nitalipa. Ninaona mse mwingine anasema nitalipa. That should be a happiness.
Si wote tuko maganji.
Kila mtu tuko maganji, enough. Bro. Yes.
Kuna vitu haitusumbui.
Bas.
Nilikuwa nimecheki challenge flani ya team naeka simu kwa basket.
Eh.
And then the first one that rings.
Yes.
Imagine mkona yo confidence that ile simu zote ziko kwa hii basket.
Nyi wote mko na pesa.
Eh, yeah, hizi zote zinaweza lipa hiyo do wenyewe unafikiria.
Yeah.
That's ni unafikiria tuki
collaborate
ungana,
mm.
kama creative sana, mm. sana Rongai.
Mm.
Eh, sana sana Rongai.
Mm.
Bro Rongai tuko na wasanii.
Mm.
Kama saini kitoka hapa.
Mm-hmm.
Naenda kukutana na wasanii.
Okay.
Not necessarily in podcast,
mm.
in the music industry,
mm.
but tuko in the same area.
Mm.
Na tunafanya vitu zenye zina align.
Okay.
Iyo pesa ni mingi so much that aduwezi maliza.
Amuwezi.
Aduwezi maliza.
Ni ukweli.
Ata uamue aje.
Uwezi.
Kuna aja gandi utake 10 years kufanya kitu yenye itakupea iyo mita 10.
Mm.
Na tuneza ungana. Uchitake 4 years na ukule mita 4.
Mm. Kali, walai, ni ukweli, na agree. Yani tutafika promised land
easily pamoja.
Yes.
Easily pamoja.
Eh.
Than tukianza ku compete on stupid things.
Mm.
The fact that mimi nina nini podcast yangu.
Mm.
I invalidate chenye Kenyan pod inafanya.
Imagine.
Ni two totally different things.
Kuna saying ya Kikuyu niliwesikia nasemanga. Acha tu niseme na Kikuyu. Ngobe itinina nagera nyeki. Like ngombe huwa zimaliziani nyasi.
Zimaliziani nyasi.
Yeah. So, ukule.
Sisi sote tuko poa.
Chakula.
Juu huyu asipokula atashinda ameania hapa for 3 hours.
Bro.
Na anatusumbua.
Mazee.
Na anatusumbua.
Eh, mazee.
Mimi sijui kuna so much yenye tukiwa pamoja tunaweza fanya.
Mm.
Than
tukiwa apart.
Tushindana, sasa tunashindana wae.
Ah, tufai kushindana.
Sasa tunashindana wae. Mm. Actually kama kuna mtu unipea motivation.
Mm.
Ni essay collection.
I fucking love essay collection.
Buda kama kuna mse ananipeanga motivation.
Ni Odeni.
Ashley and her team wananipea motivation as fuck.
Shout out, man.
Mm. Chenye unafanya. Chenye unapenda kufanya. We fanya, bro. We fanya. Ese wanajua kitu imewaleta hapo. Na wanafanya. Nikiingianga tu hivi IG, the first thing naona ni posti ya Ashley ama posti ya Ese. Wameekelea kazi mahali.
Aesthetic as fuck. Yani, hata si tumeanza kukolabo na wao. Kuna kama ulisikia hiyo break. Mnasikia kuna Ashley pahali. Ni yani tunasaidiana pamoja.
Tunasaidiana na nadhani wewe na Ashley. Okay, mlijuana na Ashley before?
Tulijuana kampo vizuri.
Kampo.
But nilikuwa na hakuwa ananijua. Nilikuwa namjua.
Ulikuwa namjua.
Through IG. Yani wale wasichana tu. Unajua wasichana.
Ile enzi ya kila kibanja.
Bana. Yani unaona but unakam kuona aya. She's just human after all.
Na vitu wanafanya zina align na chenye wewe unafanya.
So tusaidiane bro.
Kuna project flani nilicheki essay wamefanya na best yangu flani yaitwa Karuga.
Najua
Karuga. Na Kamweru. Kamweru wako hapa. Wako hapa. Walikuwa wamefanya project Karuga rafiki na
hata venye watu wengine anaweza shout out ni tajiri wangu.
Oh my god, hata sijui nilisahau aje tajiri. Tajiri wangu wame open my mind on sticking on what you do.
Yeah.
Just stick on what you do and do it perfectly.
Perfectly.
Tajiri wangu bro, natembeanga Twitter, na check a random post by someone, amevaa merchandise ya tajiri wangu. Nicole, bro.
Bro nakwambia, iyo brand, place inaenda, you cannot even fathom. Bro, kitu simple.
Kitu simple?
Simple. By the way, tajiri wangu na jantu ntambu invite once.
By the way, ni aje mjafanya episode yet?
Wait, ngoja bro.
Relax.
Relax. Lakini yani, kuona kitu kayo iki happen yani, unakubali, anafanya kitu amazing. Wewe unataka kufanya kitu amazing hata wewe. Nitakusaidia na ujisaidie. Usikuwa ati unangoja ni kusaidie. Jisaidie kwanza, then nitakusaidia pale. Na ni kitu, unaona kina Njugush na kina Abel. Yo ni kitu walijua. Actually, Feel It Production, walijua exactly that. Kila mtu alienda aka perfect kwa kitu yake, tunakamu tunasaidia.
And then tukuje pamoja.
Yes. Ndo maana yani tunakaa hivi, tunazasema movie ya na nini kali, umse ya natuwa skits kali. Unaona, hizo vitu zote zinakamu lakini, kila mtu anafanya kitu different yake, but kuna information takupea,
ikusaidia kuperfect your craft.
Yes. And that's...
na draw inspiration by the way kutoka kwa Feel It. Sababu, Njogona Philip wana. Karanja na Abel Mutua. Ni wasanii tu, lakini walikam pamoja bro, wamekuwa kiproduce exceptional stuff.
Yeah, true.
Kina Njoro wa Uba, kina Suan Joni. Unaangalia show.
Hata zao peke yao, movie Grand Little Lie na Click Click Bang.
Click Click Bang.
Maze.
Alafu kitu yenye imeni bamba na hawa seni, wanajua the commercial side of artists.
Yes.
Badala ya nitengeneze movie na ni post YouTube. Wacha nilipe 100, 200 G's. Nitengenezewe website. Yenye iko na a one-time link ya kununua hii movie at 100.
I think hiyo ni kitu tumesema from the start of the podcast mpaka sahi 2 hours 30 minutes in. Tumekuwa tu tukisema hivyo. Ni kuinvest in your art.
Invest in your craft.
Invest in your craft na taking your time.
Take your fucking
time. Yani siku release tu.
Haraka ni ya nini?
Haraka ni ya nini? Haraka ina baraka.
Actually hainanga.
Hainanga.
Haraka ni ya nini?
Yeah.
Kikuwa shua ya chenye unatoa. Na nafeel, hata kama mimi na wewe tunaweza imba wimbo about githeri. Hatuwezi imba the same thing.
Kweli.
Wewe unaweza amua utoe ngoma ya githeri.
Nitaimba kuhusu maharagwe.
Na mimi niimbe kuhusu viazi. Unaona? Ni githeri moja lakini ni two different perspectives.
Yeah.
Imanishi just because tunafanya the same kind of shit.
Mm.
Imanishi that tuna compete.
True. I agree.
Tunafaa tutoe hiyo aspect ya competition.
Kabisa.
Sababu atu compete.
Mm. Ukiangalia kaa pale Ben Sol na Nviro amefika ni sababu ya effort ya bado ya Sauti Sol.
True.
Yani Soul Generation, hata saa hii venye Ben Sol nasema anatoka Soul Generation.
Anatoka?
Anatoka after hii album. This is his last album in Soul Generation.
Yes, yeah?
Imagine, but impact ya Soul Generation kwa music career yake ni big.
Ni big sana. Angefika mahali yako kama, na alikuwa asha safa.
Yeah, maze.
Amekula
shi. Mse alikuwa soma engineering. Eh, maze. Unaona? Yani, ni kusaidiana tu. Na ku-accept kuna... What is the word? Kuna watu wamekuwa before wewe, yani.
Kuna watu wanajua kukuliko.
Accept siwe unajua. Una get? Yani, ukikubali your point, si kila mtu kanye.
True. Aduwezi kuwa kanye si wote.
Like I think wonder ule msi amekuwa tu na kaivu na sema bro enyewe we you in another world bro but ka kila mtu accept yani ni talent mdogo nifike mpaka pale nataka kufika pale naona vision yangu itafika tena mbali
na nafikiria that wale wase wenye najua sahi wana make content Kenyan board Yese, Kamweru.
Kamwari.
Kamweru. Kuna Kamwari na Kamweru.
Okay. Pole. Zijui Kamweru. Pole.
Anaitwa Rafiki. World of Kamweru.
Ah, the bald guy.
The bald nigga.
Ah, I'm sorry, man.
Unajua Kamweru.
Namjua.
Kamweru. Ni wase wenye. Tutakuwa tunarun industry in the next 6.
Yeah.
Nimejipea 6-7.
Yeah. Imagine. Outa rongai.
Hiyo time tako tusha. Tulikuwa. Aduwezi kuwa titakuwa rongai.
Yeah, nasema si wote outa rongai.
Si, bro. Out of the same fucking institution. Learning different things. Experiencing different things.
Yeah.
Just to produce magnificent results.
Ah.
I believe that in the next 6-7 years. Place tutako tunastand in the entertainment industry. Itashow kwa watu. Sababu?
God willing.
Mm. God willing. Sababu? Tutoko tume live through it. Mm. Na tukona, sisi tukona ability ya kulearn from other siyo past success, past mistakes. Kuna zile vitu unajua. Kendrezi alifanya hivi ndo wagache kusikizwa. So mimi sitafanya hivi.
Mm.
Jokali ametoa album by the way.
Yeah, nimecheki.
Wasee Twitter wanamuita fala sababu kuna 100 views kwa
bana.
But wasee hawajui nini inaendelea behind the scenes. Hawajui album ndo itoke ni nini ilifanyika.
Inateka.
But sasa sisi tuko na hiyo knowledge.
Kweli.
Ukiwa na knowledge ya front end na back end.
Ni amazing.
Tutaenda mbali sana mpaka tushangae.
Sana. I agree. Tutaenda mbali.
Napenda vile tunajuana as a group of creatives.
Mm.
Tunajua, okay, tuseme tuko chwani, yes.
Mm.
Tuko watu chwani, tunajuananga, tunafanyanga nini. Kila mtu anafanya his stuff. But at the end of the day, our goal is the same too.
Mm. Make it.
In the creative industry.
Yeah.
Na craft yetu. Unajua, unaonanga ati, unaona Naiboy na Christopher metoa ngoma. Unadhani ni collab wamefikiria saa hii. Ukienda kuangalia, unapata Naiboy na Christopher walikuwa Kabianga University pamoja. Wakapatana tena 10 years later.
Ni kaa story ya Christopher alikuwa group na Calligraph.
Walikuwa
Imagine.
Mzee sikuwa anajua hiyo.
Walikuwa group pamoja. Tena ikafika pale sasa
Waka split.
Calligraph obviously ndo amekuwa for the nizi. Kuna venye Christopher alikuwa amelalisha kidogo tena akaanza kurudi na
Dandy ya
tu. Hivyo tu. Alipenya obviously. Kila mtu anajua Christopher. Unaona? But walianza tu pamoja. Sahi wanaweza toa ngoma pamoja na dhani ati wamepatana sahi. Bro, hao ni watu wamejuana for the last 30 years ama 20. Yani ni the same tu. Yani actually unapatanga creatives mob wanajuana from afar. Hawajajuana ati ni.
Actually nadhani
but hujui yo backstory.
Creatives wote wenye tunajua sahi wenye wanatesa.
Mm.
Wanajuana from 10 years back.
Tena unaona kazi ile story tunasikia kama wakadinali, at the first time wakadinali walirecord, Calligraph ndo alilipa.
Calligraph alilipa.
The first time Calligraph alipanda first class, Octopizzo ndo alilipa. Yani unachikizo.
Hey, kuna correlation flani yenye hauwezi ignore.
Bas.
Hauwezi ignore.
Uwezi.
Awa seo metuwa nafaa.
Mbali.
Bifi ya Kali na Octo ilianza wapi? Wapi when? Bro. Wapi Thursdays ilikuwa siju ni KNT ama ni wapi? Wakati... non-intentional. Sijui ni KND ama ni wapi. So, walikuwa na meet, wanapiga marap freestyle nini.
Na heta zile za HBR.
Mbaka za HBR. Unaona like, ilikuwa wanaanza, yes, but 5 years later, mali hawa wase wako, kila mdu wako,
mbali.
Kila mdu wanatisha in his respective genre, in his respective industry.
Yeah.
But wezi fikiria 10 years ago wakati sisi ya tukua tunawajua. Aungejua atafika hapo. Cheki msanii kama Breeder. Kuna article nimeandika kuhusu Shrap Gang Mafia. Ni ngoma fulani walifanya kina Buti, kina Breeder, kina Barak. Walifanya
2019.
Ukiangalia wase wote walikuwa kwa hiyo Shrap Gang Mafia. At that time. Number one ni Buti. Sai Buti hata si hata sihitaji kuongea kuhusu Butros.
Achana nayo.
Buti ashaenda, si ndio?
Sana.
Buti alikuwa na members wake wa IDF. Dopamine na K Green. Au atakuja tu. After Buti ashaenda commercially successful, atarudi awachukue. Atarudi tu awachukue. Yo ndapo na makarao. Sasa unachiki kina Dopamine, kina K-Green. Ni wasani wakali, but ilibidi Buti kwanza ameenda commercial. And then atawarudia tu. Atawarudia tu. Ni kama Ska. Ni kama 2021 kuna time Ska alitoa single mingi sana.
Before sasa wakadinali.
Before, hata I think ni before Victims of Madness. Ama slightly after.
Okay.
Inabidi msani moja kwa group. Mnamfront kama the com. Kwanza kuna ngoma Munga anasema aji si tume chill tukingoja Ska tupeleke commercial.
Najua kweli.
So Ska kwanza alienda commercial. Ska wase walishapenda Ska. Wase wengi wanapenda Ska. So after Ska ashaenda, sasa amerudi akachukua vijana wake. Siwa saa hii, Siwa mazee ashaingia commercial. I think the only one amebaki ni Doma. As a group washaenda but wasi wa respect Munga enough.
Kweli.
But wasi wana respect Ska na Siwa.
Yeah.
Sababu, washa aseliwa kwa wasi.
Yeah.
Kuna album Munga anatoa.
Nimeona ametweet.
Iyo, wacha.
Atasumbua.
Wacha. Ile the other one, exposed, ilikuwa disrupted na mapiano.
Ilikuwa ukweli.
Period ya mapiano. So, to commercially align na vile industry naenda. Ilibidi ameka bit mingi sana za mapiano. Ngoma kibao ni za. Although Geri Nengi iko kwa exposed. Nadhani iko kwa exposed.
Kwa hapo na I think Victims bado. Waliweka twice.
I guess. So, nadhani sahi Buti atarudia wase wake wa ADF. But suna chikini after some time. Dopamine anakaa more sellable than K-Green. So, ataanza na Dopamine. Actually, leo Buti amepost. Kuna ngoma wanatoa na Dopamine ito Smash. Hata si ngoma ya sahi. Smash ni ngoma nilisikia kitambo sana.
Aye.
But sasa wase wengi hawajaisikia. So hata wakirelease sahi.
Watadhani imetoka sahi.
Hata watadhani imetoka sahi.
Ukweli.
Sijui nafaa nipeane parting shot.
Sasa acha nikupatie. Sasa kuna kitu tumekuwa na yenye tumeongea tu 37 minutes. Hata tujaikuwa. Yaani mpaka watu watasema, "Eh, Mugo, control your podcast."
Ikakuwa lecture.
Bana. lakini siku hizi tunamalizanga show na maswali fulani tunataka tu kujua yani venye unapenda Kenya.
Aye.
Venye unaheshimu Kenya. So what makes you proud to be Kenyan? First question.
What makes me proud to be Kenyan?
Yeah.
Hard work.
Hard work.
Bro. Kenyans eh hatuna diamond, si diamond msani. Hatuna diamond, mineral, hatuna gold, hatuna oil. But Kenya is among the top 5 economies in Africa.
Wow.
Unajua ni kwa nini? Human resource.
True.
Human resource. Wa Kenya wanaikelea kazi, bro.
Walai.
Yo, Mkenya ataende wapi? Kama ni muizi na ameenda USA, atakuwa among the best 5 thieves in that state. Kama ni daktari na ameenda UK, atakuwa among the best 5 UK doctors in that particular hospital. Wakenya wanajua kujituma. Kama ni story ya do, Wakenya tunajituma. So the thing that makes me proud to be a Kenyan is the Kenyan spirit, the hustle.
The hustle
of being a Kenyan.
That's true, that's true. Kenya wanajua kuput effort. So what makes you not proud to be Kenyan?
What makes me not proud to be Kenyan? Illiteracy in the Kenyan system.
Explain.
Okay, Wakenya hata kama tumeiva PR na tumeiva guasol, si ni wajinga sana. Si ni mapala as fuck. The bureaucracy, the political class, wanatubeba wana, bro.
Okay.
Tunabebeka wana sana.
Ukweli, ukweli.
Sana. In every aspect you might think of, Wakenya wanatubeba ufala. Hey. Wase wanatubeba ufala sana. Ana ukiona country kama US wanatusupport ni kwa sababu sisi ni mafala. Ni sababu sisi ni wajinga.
Hiyo I think ni Africa.
Actually ni an African thing. Tunabebeka ufala sana. As long as umesema kitu mzuri kuhusu Kenya, hata useme 5,000 bad things, nitaimask na hiyo kitu mzuri ilisema. Wakenya kuna shida hapana, but tuko na expressway. Wewe umeona picha za expressway wewe?
Alai, kwanza expressway imefanya Nairobi na kafiti.
Sasa hii ni mapicha today.
Watu wa madrone ndo wanafurahi.
Watu wa drone hadi kuna mzee alisema hadi Nairobi is very beautiful if you are abroad.
Walai. That's true.
Kama unapepea daily, Nairobi ina gapi?
Walai.
But kwa ground wewe unajua.
Unati.
Wewe unati.
Haya. Who is your biggest Kenyan drone model or someone you look up to?
Someone I look up to in Kenya. Acha nifikiri, acha. Pio Gama Pinto.
Pio Gama Pinto.
Ironically.
Ah.
Pio Gama Pinto.
Who? Pio Gama Pinto or the Pio Gama Pinto?
The Pio Gama Pinto. Pia huyu ni besti yangu. Na ni mzii. Lakini the actual Pio Gama Pinto.
Okay.
Alikuwa an Indian.
Uh-huh. Yeah.
Fighting for Kenyan independence.
Kenyan India.
Kenyan. Is was a Kenyan Indian. Msee alikuwa alinfluence Malcolm X. Wakati Malcolm X alikuja Africa, Pio Gama Pinto alikuwa the first leaders alikontakt sababu ya akili yake. Anachiki umsee ana align na chenye. Mi nasema huko US. Na waliuliwa I think
the same time. Na kumuka Alandon kwa kusema.
After wamekill Malcolm X, wakasema huu Pio
anasumbua.
Wacha pia yeye to deal na yeye. So like Pio Gama Pinto I think ndo the resilience ya ni ya Kenyan Indian. Imagine a Kenyan Indian ni a person with privilege.
True.
Wewe kwani unaona muhindi kama anahitaji ku fight for independence? Why?
Kamlesh patni.
Usionge mambo ya brother Paul. Brother Paul ile mambo ametufanya
hiyo mafia.
Sasa imagine a revolutionary Indian living in, born and bred in Kenya.
True.
So Pio Gama Pinto I think the most ndo mse mwenye mi uona
una look up to.
Like umse alikuwa anafanya shit flani.
I agree by the Pio Gama Pinto.
Okay,
kwanza nilikam nikasikia hiyo story ati Malcolm X ndo alikuwa na look up to him na tunajua Malcolm X.
Wewe unajua Malcolm?
Mzee siku hata nimekaa hivi nasema tu Pio Gama Pinto. Siku na imagine. But nilisikia interview fulani nasema ati the time Malcolm X was killed, another person in Kenya was in being Kenya. Killed. Who Malcolm X was looking up to? I was like, Pio Gama Pinto, mzee.
Though in entertainment, mzee mwenye huwa ananiinspire anaitwa Ondo the Street Lawyer.
Yeah, wewe simjui, niambie.
Ah, hiyo sitakwambia.
Nenda tu
Google the name
Ondo
the Street Lawyer. Ama okay. Usikize kwa music.
Eh.
Utasikia either Kali, Kinaska.
Wamemention.
Wasio wametaja Ondo the Street Lawyer.
Okay, okay. Yeah. I'll look up to him. What's a Kenyan quote or trend yenye nakubamba?
Yenye nanibamba.
Yenye imewahi kubamba.
Yenye shei ni bamba.
Eh.
Yeah, imeenda.
Yeah, imeenda.
Do you know how much helplessness you have to have? Ndo useme yeye imeenda. Like you are so helpless that uko aki imeenda.
Imeenda.
Ah, hiyo imeenda. Hiyo imeenda na imeenda.
Ilianza.
We can use it on so many things.
Ukweli.
Kama ni politics, economics, funny things, just hiyo imeenda.
Aki. Hiyo
imego.
Aya, ni gani ulichukia?
Yenye nilichukia? Unakumbuka tukiwa first year, kulikuwa na operation ifikie wazazi.
Hizo mapicha. Wow.
And then the funny thing ni si picha hata unaweza taka mzazi aone. Sasa
kwanza unachoma. Nimekuona ikuonyesha
ifikie wazazi kwa nini?
Nimekuona ikuonyesha vile inaenda church.
Umecheki. Hey, and then wasi walikuwa wild.
Hey, vibaya. Hey. Wakenya ukuwa wild mpaka sasa.
Wakenya ukuwa wild. Operation ifikie wazazi.
Hatari. Hatari. Shukran sana Baba kwa come through.
Asante mzee.
Imagine, I've never had such a podcast so long, lakini na hiyo nimeenjoy every bit of it. Imenibamba sana.
Ni 3 hours of awesomeness.
3 hours of awesomeness.
Imagine tumeweza kuongea for 3 hours.
Yeah, maze. Yani story ilikuwa kuhusu Kenyan music, imekamika kwa kuhusu Kenyan art, imekamika kuhusu Kenyan podcast. The diversification of this podcast is just amazing.
Maze, nashukuru many invite. Kwanza, nashukuru that nimekuwa on a landmark episode.
Yeah.
Hii ni double digits.
Maze. Double digits, bro.
Tuko episode 10. Nashukuru umeni invite. Nashukuru nimekuwa part of Kenyan Pod inawe. Niko hii ni episode yangu ya pili na niko sure si ya mwisho.
Obvious, bro.
Maze nashukuru na maze congrats kwa hii shit tunadu.
Asante bro.
Ni sik tundogo. Wasi wenye wamejaribu wanaweza kuambia.
Bro nilijaribu nikaacha tena
kanza. Mafans wakiwa wamechill nyumbani sababu wao wana expect audio Spotify. Hawajui ni nini inaendelea before we release hii episode.
True.
Hawajui zile struggle ama challenges unapitia ndio wafike episode 10. So maze congrats na.
Asante.
Kazi safi maze.
Kweli. Hata naweza sema kazi safi unapiga na 1978 arts. Actually last week initiative yenye ulifanya initiative ulifanya
karibu nitoke kama sijawaelezea. Karibu nitoke kama sijawaelezea. Last week on the 8th of April 2023 we had a menstrual and reproductive health charity tournament hapa na Kell Stadium Kajiado. Ilikuwa charity tournament ya girls. Ilikuwa na some teams walikuwa anacheza tunajibamba nini. Ulikuwa na reproductive health talks. Ilikuwa nimepatna na vijana wanaitwa Youth Kenya Falcon Group. Headed by the one and only Billy Kibiji.
Billy, na mwananga Twitter.
Billy ni mori yangu mbaya. Pali wa KFG pia mimi ni director of corporate communications.
Nice.
But ilikuwa partnership ya
1978.
Leadership experience YKFG na 1978. Sisi kama 1978 tulikuwa the media partner.
Okay.
Umeonaona mapicha niko
shwa. Nimeona wale
vida.
Nimeona watoto wale wana rap vitu zingine hapo bwana.
Ogopa bwana watoto wako Gengeton.
Watoto wa Gen Z. Lakini
utakimbia.
Nitakimbia.
But ni usanii so.
Usanii tu watu wajitume but.
Watu wajitume.
Nashukuru Kenya unafanya. Kwanza story ya menstrual health I think sahi inafaa kuongelewa sana. Ulicheki ile story ya member of parliament mwenye alienda akiwa na a stained skirt.
Ndio Senator Roba.
Yes. Yani ni kitu sahi at least watu wamekuwa vocal about it na hata men doing it, it's such a good thing, yeah?
Na feel ni kama ni kitu yenye hatuko really aware about it.
True, actually. Unajua kufunga pad? sip something. Same maze. Yani,
sips water.
Yeah. Yani by the time to...
Neza kuwa sijui kufunga pad, but at least nitaweza kuprovide your pad.
Yeah, ukweli. Lakini ni, I think hata kunini kujua. Yeah, sabu, by the time tunapata watu hii, umepata DM the first time anani uko na yeye utafanya nini? Ni mtoto wako
bro. Mazee una option.
Eh yeah, mazee. So, option. I think ni important. Nilikuwa nasikia podcast fulani ya Apollos, Caleb Apollos.
Najua.
Eh yeah, mazee. Nilisikiza hivi nikasema walai, it's important bado hiyo knowledge kuwa nayo.
Hiyo stigma around wanaume wako involved in ama wako actually ni involved in women affairs. Sijui mbona kuna stigma about it. Sidhani ni wrong for me to know about a sanitary towel.
Yeah, there's nothing
wrong about it. It's nothing wrong.
True, I agree.
Ina do affect solely sababu unapata kwa kampuni. Sema hii kampuni yako ungekuwa na a female employee, a female host and then akona apate menstruals. Before unini record podcast. Unaona ineza inconvenience.
Yeah, true.
You really understand why and what to do now that zimefika. It's not our fault. It's not your fault. You just know how to deal with it. Hakuna aja ya stigma. Ah, una udema natoka.
Maze, ni life tu. Iyo inafaa kwa tu normal.
Na ishi tia wanaume kujifanya ati. Ah, mini mwanaume.
Ah, maze. Nonsense.
Ati unanituma pad. Actually, nimetumwa pads hapa nje. Na si regret. Si regret. Sababu ningekuwa hata mimi nanyeshanga end of month. Na ninahitaji something. Na nahitaji help from a female friend. I would actually send them. And I would expect, not expect, but I would love it if they knew what I needed at that particular point and what to do. So, hiyo project yetu ilikuwa ya reproductive health awareness. Tulipiga mpira pale, tulipiga kabumbu.
Niliona kuna picha imetrend Twitter sana.
Nikiwa kocha.
Mikela teta. Ana teta tu.
Mikela liteta.
Kali sana. Endelea tu hivyo. Tasupportiana tu venye tumekuwa tukisema kwa show. Ukifanya tu kitu yako tuna come through. Mi nashukuru sana umeishi ku come through kitu nikwambia. Yaani mpaka saa hii ilikuwa repeat. Last time ilikuwa hata less. So shukrani sana bro.
I think hata hiyo okay, sisi sema hiyo nini challenge ulipata ni poa, but ulipata na uka overcome. Tumerudi tukarekoda 3-hour podcast.
Bro, 3 hours.
Three hours, man.
Three.
Na actually tunaacha sababu tunaona. Acha tuache. Sisi sababu wa story imeisha.
Haiwezi isha. Shukra. Actually, kitu tunaweza sema ni ati, mimi enjoy sana kupiga pod na wewe. Yani, inakuanga tu fit, yani... Najuanga siyezi boeka.
Nice.
Yani tutabonga mpaka nimekatu hivi. Kila valu na nisiketu na cheka tu kwa pod. Uliacha comedy lakini comedy umekua tu nayo bro.
Lakini sijawacha.
Ujawacha.
Nimepause.
Umepause tu.
Nitarudi.
So thank you guys for listening to this 3-part podcast. Kama umefika hapa, wewe ni mtru. Kama umefika mpaka hapa, wewe ni mtru. Na please, na appreciate sana feedback. Please, endeleeni kutuma tu feedback yenu. Mniambie venye mna feel kuhusu each and every podcast. Mseme, maybe mnaweza taka nilete. Na maybe topic yenye unaweza taka tuongele. Please follow us. Instagram, The Kenyan Diaries Pod. Twitter, Kenyan Pod. Facebook, Kenyan Diaries Pod. Na bado Spotify, please follow us, subscribe. What else? Rate us, please. And a 5-star rating will be highly appreciated. Yeah. So, thank you guys. Adios. Till next time. Adios.
Adios, muchachos.
Peace.